Maybe kama ngekuwa na gari ningekupandisha nikuonyeshe nyumbani, niwaite mjomba na anti sababu aliaga mami. I love you baby.
Maybe ungekuwa fulani, maybe ungekuwa romantic, maybe our love would be like Juliet na Romeo. Ungekuwa na vipesa, vipesa tule tutosheke, umaskini ndio tatizo baby.
Maybe it's true, maybe I'm dreaming, maybe I'm the one you're losing. Maybe someday I'll be the one you're choosing.
Yo.